Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa.
Super nasumbua ka corona, corona. Super nasumbua ka corona, corona. Super nasumbua ka corona, tukipita watoka wanadedikila. Super nasumbua ka corona,
corona.
Super nasumbua ka corona,
corona.
Super nasumbua ka corona, tukipita tuwaga wanadedikila.
Kila kila kona.
Super nasumbua tamzima vila meshona. Akiwa demia kwa tabla duwezi kwa dona. Msupa kona baraswezi pona. Msupa kikushika ni maachu na oma.
Kita chuta koma, mapachu utapona. So unajua badela zima jo aki utapona.
Dini luna skenka over 35 ezi survive. Jumanze wa pigana nezo safe vibrations ezi strive. Unajua vila kikushika manze ni kustrive. Unulende manze kifika unadadi ya arrive. Na chezangi ya contime kama thegi ya concrete. Kama pedi ya kohai. So unajua vile na die. Super nasumbua ka corona,
corona.
Super nasumbua ka corona,
corona.
Super nasumbua ka corona, tukipita watoka wanadedikila kona. Super nasumbua ka corona,
corona.
Super nasumbua ka corona,
corona.
Super nasumbua ka corona, tukipita tu waga wanadedikila
kila kila kona.
Morning sim super mama effect utazama mbosho. Get it made before kwa too late. Ni makof na bad breath ay bumbaya na any gent. Unajua shakushanda ye uhara na amen. Masahara na trek ye ungara na trend. Unajua vile ye waga na wamada kila sector.
Miondo virusi nimekuwa nikiongo jea juu kila bitu wananiwa. Wanajua ka vile miu virusi nimekuwa nikiongo jea. Virusi nimekuwa nikiongo jea juu kila bitu wananipeaga. Wanajua ka vile miu waga na imange na kwa gani blada. Na wanajua ka kunitacha hawa marapa wawezi wezana. Juu wanajua ku kijana vile waga na wakibizage. Na kwa gani blada kunichezea gana. Mi waga nina wamalizaga kila mtani. Meta wana kutoka kibira adi istili. Juu wanajua ka mi waga si easily kunimaliza mimiju. Wanajua ka mini baba na wakijaribu kukibizana. Na waonyesha ga imbuka wawezi wezana na.
Yoi coronavirus. Coronavirus. West Side Gang motherfuckers. Wengine wanabuya kuna coronavirus. Wengine wanatuya kula coronavirus.
Mina deju kutuya na virus.
Kwani uogopi kuna coronavirus. Wengine wanabuya kuna coronavirus. Wengine wanatuya kula coronavirus.
Mina deju kula coronavirus.
Kwani uogopi kuna
coronavirus.
Ole macho.
Yoi coronavirus. Coronavirus. Wested gang motherfuckers. Wengine wanabuya kuna coronavirus. Wengine wanatuya kula coronavirus.
Mina deju kutuya na virus.
Kwani uogopi kuna coronavirus. Wengine wanabuya kuna coronavirus. Wengine wanatuya kula coronavirus.
Mina deju kula coronavirus.
Kwani uogopi kuna coronavirus.
My uncle died the bachelor sinanga antivirus. My best friend na disia sinanga anti-minus. Wa Kenya wanahamu kuna coronavirus. Na kuna kitu tamka kula coronavirus. Reason, bibi yako dai kudoro na virus. Ana dai uko na masilva ndai ugoro za virus. Irony, mrembo ni crush wa virusi mbaya. Maybe my man ilimfanya kapenda virusi mbaya. Hakuna kitu mbaya ka virusi, virusi ni mbaya. Kazei nimekuja na corona, ibu cheki vio na guaya. King size, manze muse tia gawanaya. Na kislim, muse tia ngalasi wa mebuya. Kani wa rembo, nutu liangatula wale wametuya. Juu wengine wana, wengine wana.
Wengine wana buya kuna coronavirus. Wengine wana tuya kula coronavirus.
Mina dai juku tuya na virus.
Kwani uogopi kuna coronavirus? Wengine wanabuya kuna coronavirus. Wengine wanatuya kula coronavirus.
Mina dai kula coronavirus.
Kwani uogopi kuna coronavirus?
Mina dai kula coronavirus.
Wacha ati coronavirus.
Mina dai kula coronavirus. Unakwenda fulani ananiuliza are you serious?
Nifuke before take corona itushike. Sneeze hadharani basi ndio watu watishike. Niko na corona karao wede ya unishike. Na bado niko na coro we nifuate waribiki. Naweza kutuya manze nikiwa class 2. Kenye ime change squeezy manze si 422. In fact ni late nasikia sayi ni 422. Na makoro zimeisha kutoka line ya di 42. Ah, wapi opedi nasikia lipigiwa simu. Mungine ya kuhapo na beef joki wazimu. Mungine ya kuhapo na jifanya koro ya ni mwalimu. Na wengine wana jifanya masayantist na wana dawa ya corona. Na wengine wameboeka wanauliza ngatu mbona. Na wengi, na wengi, na wengi, na wengi.
Wengine wana buya kuna coronavirus. Wengine wana tuya kula coronavirus.
Mina dejo kutuya na virus.
Kwani uogopi kuna coronavirus? Wengine wanabuya kuna coronavirus. Wengine wanatuya kula coronavirus.
Mina dejo kula coronavirus.
DJ Ole Macho.
Them no like me, me no like them. Them a mind me, me no mind. Them no like me, me no like. Them no like me, me no like them. They my mind me, me no mind them. Wanna plot we wame come plot, wanna die madi. Wame kai fitri, sayi tu kongwa hi. Tunachonga miti na nigiza ni inje ikai fiti. Kong kong, ni nani, sini blaki. Yameisha ingi andani, ametoa kidi. Kila mtu fiza di mrembo wako ndani. Yoko kiti yame breeze, bigwa ting ting. Unamwaga king king, sini same thing. Amedunga bling bling, ashavuta bling. Dala pigwa kiboko, inakakala. Wana die nunyure, sija piga fata. Iya mkoro, sayi ako moshaza. Mother, father, walai watani maja.
Watani hana kwa kesi ya shada. Sijaranda fika mbele ni mada. Zaina you subs your post na kada. Ni izo wada zenyu zinafanya na Rwanda. Ay. Police. Ay, kwa street. Cheki police. Wana manga sana. Wako na umama. Wana shanda sana. Ay. Police. Take it to police. Go right then. Wana manga sana. Wako na umama. Wana shanda sana. Ay. Police.
Go right then. Ah. Well. Go like that. Yeah. Imagine, I see Pian Machi.
Picha kando buda unache kitu na joke. Usije tula umu manze ukipigwa loki nani folk. Ama inani uma sana. Kucheki boy wangu anagongwa nyuma. Na kukumbele denge anakinda. Ati bado unavuma adi uko na mchuma. Tunga boy wangu bila rada utatumwa.
Chufo mkuri form wa shando mchumba form. Tulisha chorea izo form za machom. Saini kangeta mawaba na mandom. Naka unaform pia uneza form.
Kuna teisi ati tufiki bay. Sidai kulewa wani kute everyday. Kak kama gay niko set siwa gay. Na man niko na mrembo pia na mgay.
Maten kibao utadhani wakimizi. Madem kumbao atuna mani siku izi. Maten kibao wani mrembo weni mizi. Una piga makali una choma ufizi.
Sina van kush na magush. Yuko kwa bush yuko high kama dusha pana kam. Na fentil wacha mavela zikam. Hapa na rigu toka cham. Nasaka hela na kam. Ayayayaya.
Police,
ole macho,
kisha wakata, ni kama lasa. Nimesese saba ni mapacha. Niko na manga na paka nataka bata. Niko na shada na dada poko ni japa. Niko kalesa na bado wezi nipata. Niko na ndenge na temanjo tizo saba. Poko, poko na taka kiboko. Soko, soko imejaa watoto.
Badman,
hey, nasaka shada. Badman, hey, nataka taka. Badman, hey, nasaka paka. Na mini kipata na chapaka na chacha. Badman, hey, nasaka shada. Badman, hey, nataka taka. Badman, hey, nasaka paka. Na mini kipata na chapaka na chacha. Napenda ngango wa tata wa mother. Napenda kukungongo na haga. Zile nono kwanza za mjaka. Kibasilona basi ndazibaka. Na cheza na kuku almarai zinataga. Nikichiki area Maria Kari mina straga. Cheza na kuku almarai zinataga.
Be a big daddy when you dead beat. Be a big daddy. You gotta change your
DJ.
Ati dem na no tabia zako kwa giza weni fisio. Ukienda show unapita na mahor pale back door ati they call you baba yo baba lao baba yo, lakini back home for you always in a mess. Umeacha wife na watu wini wa less. Huwezi acha do we watcha got to stress and you never there but my bashu wezo me. So me na big up dem man who ain't afraid of what they got. Big up dem man who take care of what they got. Big up dem man who ain't ashamed of what they got. Big up, 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 the man who take care of what they got. Lucky me, bona, bona, when he dead. Beat, baby daddy. Dead beat, baby daddy. When he dead, beat, baby daddy. Unajifanya na when he dead. Beat, daddy, when he dead. Beat, baby daddy. When he dead, beat, baby daddy. When he dead, beat, baby daddy. You gotta change your ways when he dead. So let me tell you about the girl them. When they say we never do, we fire ban them. Let it up and mash it up, you're feeling irate. You gotta watch yourself and take care of them and them. Yeah. So baby, live up, you gotta show them what you got. Live up, work hard and make it work. Live up, it's your time, baby, got. Live up, live up, live up, live up, party, live up, you gotta show them what you got. Live up, work hard and make it work. Live up, it's your time, baby, got. Live up, live up, live up, now when he dead, beat, baby daddy. Dead beat, baby daddy, when he dead, beat, baby daddy. Unajifanya na when he dead, beat, daddy, when he dead, beat.
Bring it up, you know. Bring it up, bring it up, you know. Uno, you want me, uno. You want me, my time, uno, uno. Bring it up, you know. Bring it up, bring it up, you know. Uno, bring it up, you know. Bring it up, bring it up, you know.
Hey yo, hey yo, put of Saboro up by Viani and Vetilina. Bingo, my bingo, DJ Ole Macho. I'll see ya. Yo.
Oh, God, tell me now. Bring it up, you know. Bring it up, bring it up, you know. Uno. You and me, uno. You and me, my time, uno. Uno. My belly, I put you know. Bring it up, bring it up, uno, uno. Bring it up, uno. I feel bad, I'm fun. Oh, if you need a jumper, I'll check it up, your bumper. Bring it up to me, uno. Don't me tell you, girl, it's brrr. Oh, baby, you're no number. Baby, you're like a dumper. Oh, you're like a ganja. Don't me tell you, like a bumper. Oh, squat it, baby, like a grandpa. Lamba, no, lose it, a dumper. Bring your power like a bum bum. Do me tell you like a dum 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 dum. Mmm, boom, boom, mmm, yeah, yeah, mmm. Dig it up, dig, 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 yeah. Dig it up, uno. Bring it up and bubble up the uno, uno. When for me, uno. So me tell you, girl, it's not right now, right now. Bubble up, uno. When me tell you, bring it up, uno, uno. Give me that, uno. So me tell you like a now. We all love the lamba. Back it down a lamp, bring it up like a don't get down like a grandma. Don't make it like a pump, 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 pump,